Sabe bonani, un toho zolana, ulalele ulabza tiu. Lalela ke.
Hey. Thank you. usale ice umtasona muhla thina si jive nge ice
Thank you. I say tapiano.
I saw you.
Ngabe unami, untozolana, ulalele ulabza tu. Lalela ke.